how was up, never this Mr. G once again, alongside with the Feather Mix.
Shadai, ni ukweli na kulai.
Yeah, ni ukweli na kulai.
El Shadai, mimi nakupenda. Baba,
mimi nakupenda.
El Shadai, mimi nakulai.
Yeah, ni ukweli na kulai.
El Shadai, mimi nakupenda.
Mimi nakupenda. Fast Shadai, come close, hali dai, ili dambi. Zeti zioshwe, inabidi tulipendo, tusiende tani. Ufano wa mbinguni ni wetu. Fast Shadai, come close, hali dai, ili dambi. Zeti zioshwe, inabidi tulipendo, tusiende tani. Ufano wa mbinguni ni wetu.
Fast Shadai, on the cross, hali dai, msalabani, akadai, bila hata kutudai. Maa pesa na mandai, akatupa uhai, ndo sasa na furai. Yeah, ndo sasa na furai. God ako high, Satan ako low. Come out, believe, just come, nukisho. Yeah, ali ni safe, kaniweka tu high. Kani grab, toka devil, kani make tu rap. Tokeni kwenye darkness, kujeni kwenye mwanga. Chakula atulisha, go atufisha. Yeah, ndi elida, akuda kidaje mshida. Mauti alishinda, temptation, akashinda crucifixion. Akashinda iglesia, akawa kwenye shida. Imani natural, ametupa, na ile artificial. Tumetupa, yeah.
Fast Shadai, on the cross, halidai, ili dambi. Zeti zioshwe, inabidi tulipendo, tusiende tani. Ufano wa mbinguni ni wetu. Fast Shadai, on the cross, halidai, ili dambi. Zeti zioshwe, inabidi tulipendo, tusiende tani. Ufano wa mbinguni ni wetu.
Wacha ni washwe vile ingoma inaflow. Alinitoa from zero, adi sasa ama hero. Nilikuwa na ma-stress. God I can bless, that's why kila Sunday mimi na bless. Nilipo mdiscover, nikaanza kurecover. Mimi na bless, kuzi ameni raise. Ametupa Sundays, pia ametujalia grace. To recite, may the grace, kule heaven to confess. Aha, kule heaven to confess. Alipokuwa msalabani maulana aliwa. Ili dhambi zetu, zipate kuwa so. So now and then, dhambi nimelevel. Sita why, attempt, ndio God ani bless. Yeah, ndio God ani bless.
Fast Shadai, come close, halidai, ili dambi. Zeti zioshwe, inabidi tulipendo, tusiende tani. Ufano wa mbinguni ni wetu. Fast Shadai, come close, halidai, ili dambi. Zeti zioshwe, inabidi tulipendo, tusiende tani. Ufano wa mbinguni ni wetu.
Alipokuwa in danger, kama stranger. The son of God was born in a manger. Alisulubishwa, dambi akutenda. Ndo sisi wa Kristo, tujue anatupenda. Anasa dambi. We unapenda kulenga lenga kanisani. We unadenda ukidhani maulana. Ye ata kupenda na kumbe haraka haraka jiana mwe unaenda. Nilikuwa mshenzi kupenda mapenzi sikujua kuwa mola. Ye ndiye mpenzi alaikwa penzi wa dunia. Ukiona inka mwanaka ukiwa matatani kulost wana lost. Anything nicho do nilikuwa number last. Masha yangu sasa ilikuwa imerast. Maulana sikumpenda wala kumtrust. Kanisani nililenga maombi na kufast. Sasa nimerepent masha yangu italast. That's why kila Sunday minaenda church kumpeza aliyeraise that day on the cross. Yeah, that day on the cross.
Fast Shadai on the cross halidai ili dambi. Zeti zioshwe inabidi tulipendo tusiende